talaysku ega wayno dhaxayseyo adigu badaraadka qoslaysay dooshe
Feeling amazing, so feeling amazing, del del.